50 languages.
95.
Conjunctions 2.
Konjunktioner 2.
Since when is she no longer working?
Når sluttet hun å jobbe?
Since her marriage?
Siden hun ble gift?
Yes, she is no longer working since she got married.
Ja, hun har ikke jobbet siden hun ble gift.
Since she got married, she's no longer working.
Etter at hun ble gift, jobber hun ikke mer.
Since they have met each other, they are happy.
Siden de kjenner hverandre, de lykkelige.
Since they have had children, they rarely go out.
Siden de har barn, går de sjelden ut.
When does she call?
Når telefonerer hun?
When driving?
Mens hun kjører?
Yes, when she is driving.
Ja, mens hun kjører bil.
She calls while she drives.
Hun telefonerer mens hun kjører bil.
She watches TV while she irons.
Hun ser på TV mens hun stryker tøy.
She listens to music while she does her work.
Hun hører på musikk mens hun gjør oppgavene sine.
I can't see anything when I don't have glasses.
Jeg ser ingenting når jeg ikke har på meg briller.
I can't understand anything when the music is so loud.
Jeg forstår ingenting når musikken så høy.
I can't smell anything when I have a cold.
Jeg lukter ingenting når jeg forkjølet.
We'll take a taxi if it rains.
Vi tar en drosje hvis det regner.
We'll travel around the world if we win the lottery.
Vi reiser jorden rundt hvis vi vinner i lotto.
We'll start eating if he doesn't come soon.
Vi begynner å spise hvis han ikke kommer snart.